Igitabo cya kabiri cy'ibyo ku ngoma, igice cya 22. Ahaziya yicwa na Yehu. Abaturage b'i Yerusalemu bimika Ahaziya umwana we w'umuhererezi aba umwami mu cyimbo cye, kuko bakuru be bose bari barishwe n'umutwe w'ingabo zazanye n'Abarabu mu rugerero. Nuko Ahaziya mwene Yoramu umwami w'Abayuda arima, kandi Ahaziya yatangiye gutegeka amaze imyaka 41 avutse, amara umwaka umwe i Yerusalemu ari ku ngoma. Nyina yitwaga Atariya, umukobwa wa Omuri, nawe agendana ingeso nk'izaba inzu ya Ahabu, kuko nyina yamugiraga inama yo gukora ibibi. Akora ibyangwa n'Uwiteka nk'uko ab'inzu ya Ahabu bakoraga, kuko aribo bamugiraga inama zo kumurimbuza se amaze gupfa. Nuko akurikiza inama zabo, atabarana na Yehoramu mwene Ahabu umwami w'Abisirayeli, batera Hazayeli umwami w'i Siriya i Ramoti y'i Galeyadi, Abasiriya bakomeretsa Yehoramu uruguma. Yehoramu asubira i Yezereli ajya kwiyomoza inguma bari bamukomerekeje i Rama ubwo yarwanaga na Hazayeli umwami w'i Siriya. Bukeye Ahaziya mwene Yehoramu umwami w'Abayuda amanurwa no gusura Yehoramu mwene Ahabu i Yezereli, kuko yari arwaye. Kandi kurimbuka kwa Ahaziya kwaturutse ku Mana, kuko yagiye kwa Yehoramu ageze yatabarana na Yehoramu, batera Yehu mwene Nimushi uwo Uwiteka yimikishije amavuta kumaraho inzu ya Ahabu. Ubwo Yehu yasozaga iteka ku nzu ya Ahabu, asanga ibikomangoma by'Abayuda n'abana b'abahungu ba bene se wa Ahaziya bamukorera, arabica. Maze ashaka Ahaziya baramufata, ubwo yari yihishe Samariya, bamushyira Yehu baramwica, baramuhamba, kuko bavugaga bati, ni mwene Yehoshafati washakishaga Uwiteka umutima we wose. Nuko inzu ya Ahaziya ntiyagira imbaraga zo gukomeza ubwami. Ibya Atariya. Bukeye Atariya nyina wa Ahaziya abonye ko umwana wapfuye, arahaguruka arimbura urubyaro rwose rw'umwami w'inzu y'Abayuda. Ariko Yehoshabeyati umukobwa w'umwami yiba Yowasi mwene Ahaziya, amukura mu bana b'umwami bicwaga, aramujyana amushyirana n'umurezi we mu cyumba kirarwamo. Nuko Yehoshabeyati umukobwa w'umwami Yoramu muka Yehoyada w'umutambyi mushiki wa Ahaziya amuhisha Atariya, ntiyamubona ngo amwice. Abana nabo imyaka 6 ahishwe mu nzu y'Imana, kandi Atariya niwe wari ku ngoma muri icyo gihugu.